radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alan noga e jena lewru jue jena yamde soki do mali fu e mangal mudu jottino no do kabaruji yu maro e gala konka salim jora wonto ogi jande to se kirabon competitive de carte kande wotire de fa hande le tembre fu chapatati nangita ka leleji ndi fu e mangal mudu no woteedi kani wadirde nyaloma hande o woteedi kani wadde leleji mali ndi biro ngaji fu uttamale o do wattu jamaanda no wonde yaltide wattu jono holitinde wiide tidalaji matnoma hakkunde balle politique kani laamo dido tidalaji juppidi do yubbo inde mo yimbe kani wotirade yimbe ran jottinobe kabaruuji wombe leleji ndi kani le tiagal leedi ndi be fo be ngodde lanade dido woteedi noga e jena lewru jeendu ila campagne ngaji pour ile leedi meden di kala majereji ngadoydi fu yimbe lan jottinobe kabaruuji be tawama ton secret di wono sembe kabaruuji dimi jogini on do betande bi bismillah modon e hedade
kede tenugol himbe dartobe lamade
do kabaruuji studio tamani
hokkude kabaruuji fa faame kaltidan faande wure
studio tamani fa boto golleji woteji
subade persidan leleedi meden diibe koliti widdi do golleedi puddi dum woni bete handen leleedi malindi miccete de widdi tidalla jano gonte mater le saha leedi ndi kanye le wuddu leedi ndi on do wattu furdu won tidallaaji matadi kase hakkun laamo kanye gede dartoje laamo leleedi meden di dum kabarno yubbo yinde o worri fa keben famtaade ngare kede Usman Nyali Buli
dartobe laamade leedi meden di e wotte joore jo leedi kandi wadede handen di no ga enayo goto e mabbe yo debbo jaggal ko be ngadi imadaraaji le jonte tati fa be keba hakkilaji bibbe mali dartobe lamarbe hande mon fu andat do heddi a kono gikkelobbe e kulol pati guy ka wada di woteji anan gondi e wadede wattu mo dejere wala le balde jabbinode dartobe lamade hewbe kolitiwira anan kuli yalla di woteji anan kebe wadirede do labal le kawrtangal horejo ministry en waddi e dartobe lamarbe aswerende dewral wadi hakkunde mabbe kafu e tawede honjotobe yo gabe anan kuli pati basi wada tagal jabuji kebetede di le sa hale hakkunde re leedi ndi himbe hewbe gana wotobe batte rafinde nago nokkuje kewde ngodde leedi meden di de wayde dejere wodi bonandaji anan ga de fewdude e bibbe leedi ndi dum wadi fa himbe hewbe e yaade nokkuje kodde laamu o ko bamno aadi wiide gollide birfotono le nokkuje de dum laataake jaabuji kebe teedi tiagal di wurteji andete dabbona gorko ngaro tawetede hore leedi meden di le duube joyi ngaroji di ko bibbe mali domrim ana heewi daranade fa de nago hebe laamu lobbo wada habade e yurku yurkuji bibbe leedi ne kebe ko kasindin arande hono dum en nandore mun
be kolitiwile tiagal ko tidalaji di mata hakkun laamo kanen dartobe president yakko leleedi meden no yubbo yinde o wordi kenya kawrtal mangal wadi hakkun gouvernement kanen dartobe laamu be kolitiwide wattu jonon le ngal do kawrtal be pamri dum wadi yaso do woni yimbe la honde tobbe wurbe le tiagal leedi ni kanen leleedi mali di ben tawe kala do jababuji di ndokete furu holitinde wiide woteedi puddi nyaloma hande ka fa hande carte gonde leleedi meden dile temedere fu ko yarta carte chapantati kany en gol ko nangita ka miccitede mbiddi yimbel hanbe wotude be ne yidu yahanno e miliyoji jetti bi adama nyaloma hande no gay jene lewru jie fa kebe famtade ngare kede Muhammadu Samaseku
wattu sede fadde fuddugol woteji nyande alande holitama wiide adadu yimbele bamobe carte mun en ana wara yontere hande yu hakki chapane jiddi e jeegom du temedere e lewi ministre ko maninde hakkitere laamu region gawo woni burdo uf jogar yimbe le bombe carte mun en sabi adadu mabbe o yottike fa chapande jetti e jetti do temedere ngalure bamako woni nda yimbe le hewbe bamay carte mun en sabi adadu o yo chapande joy e joy do temedere so region ngaji sikasu segu kidal e tungutu edo kay yo adadu chapande jetti do temedere tiagal leedindi yo chapande nay e nay do temedere der nokuji de nyoguti be ngone mudun hono ayru to niger tun yo chapande nay e jetti do temedere ka weltere na wawi sato fuf nadde dido jetti sabi elewi ministre humaninde hakter laamu ngoto be nambaawi fay nyande wuteji di bamude carte ji mun en
jawali Usman Nyali Buli
Umar Waygala wale jam
wattu jono hoto fu derda
wattu jono mere woni diala no dertene Suleiman Bugu Suleiman Bugu anile commune Moyba Bugu le laamu cercle nuko woni le laamu le cercle kati akaki le cercle kati nuko woni
ay wattu jono ne hono golleji di ngordi do derda do
do dari mi do golleji do do ngori ko baw mi do Suleiman Bugu do woteji di himbe ana fandi ko ngarata wattu joni o le bureau wote mo ngomi lemu ona wi'e bureau wote e numero de auditama wawtu 8h audita didalla ka fu wada nenno ko baw mi wiide himbe kana fandi ko ngarata wattu joni o nenno golleji di do ngori ni ko baw mi wiide verma baw mi wiide golleji di e himbe kay ana fandi ko ngarata e le bureau mo ngomi lemu do le centre mo ngomi lemu do bureau ngaji joy ngoni bureau ngaji joy ngoni woni hen ana fanti ko hibɓe jottoto beetaku o candidat en ɓe hono banggal kabaru candidat en ɗo no dartoɓe laamaɗe ɓe heƴaɓe mabɓe heƴaɓe candidat en tato gonnileyɗo yen heƴaɓe seni keƴaɗo seni goto wonɗo kon jottoɗo goto du wonɗo ko mbawmi wiide nokku o yimɓe ana fanɗi ko garata eyyi ɗum wonno ko woni ɗo wattu joni o Oumar Waygallo.
Ok o Ousmane Niali Boly min jottima min landiki jamma ɗo gonɗa oɗo wattu sakiraɓe so gabbirdo bemal amen ande ngal oɗo mbawi nettirton mijoji moɗon no noddi min dow ɗo ɗiɗo numéro ji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. No woteji ɗi gori ley leydi meɗen ndi yimɓere yettinoɓe kabaruji uruɓe caggal leydi ndi kane wonɓe ley leydi nana gondi e wadde do hen imma daraji kala e ɗum woni nde campagne o fuɗɗi fa yettoyi campagne o uddi ley leydi meɗen ndi fo jamare nana wondi e yaltude ley nokku o fo minen jettinoɓe kabaruji ɓe wala fo momin dulli yimɓele ɓe fo dumin jottikiɗo en fa keɓen famtade keɗen mumin sende bo Ousmane Niali Boly.
Gollirɗe martinoɓe kabaru fu ana lalini martinde kabaru e wattu keɗotoɓe mu'en Bakary Cissé yo hoorejo martinoɓe kabaru radio Clédo.
D'abord pour les campagnes, on avait
kengol himɓengol komin gatta fo yo daranade fa dartoɓe laamaɓeɓe fu mon fu wara hollide ko woni hakkillo muɗum tawe ittay fo e mbuɗo kandida fo hokkama minitaji capantati wanaɓe fu keɓɓi warde ka ko heewi mabɓe fo gaari ñande wote nde haala muɗum ñallata ille 8h beete fa 6h kikiɗe
heddi martinoɓe kabaru bindoɓe kamɓe dum ɓe pidabareji ñande fo ɓeɓe martina kabaru dow kawritalla candidat en dartugol yimɓele kañi kala kabaruji pawɗi ɗo woteji ɗi Alexi Kalamdi yo hoorejo bindoɓe journal Les Echos.
Min keɓi dartoɓe laamade mawɓe ɓe fu hewɓe mabɓe gaari hollitinde ko woni hakkillo mumɓe ɗum min tewtuno hoore ɓe fu min keɓi yidude mumɓe min jaa le bureau ngaji wote ɗi laabi tati le ñalowma eɗen jogui journaliste ko yata jetto na sappo kanɓe yaade le nokkuji ɗe fa dara hono kabaruji ɗi gorri
ortem kay wawa wonde ko yiɗi fei wattu nde candidat en dartata yimɓele gollirɗe noddeteɗo comité national de légal accès aux médias d'état haalatano ko hani wonde ñande wotende golloɓe mum fu ana hani martinde kabaru ɗo leydi ndi fu mere mere Sidiki Dambele yo hoorejo martinoɓe kabaru radio Mali.
On a l'obligation
ko hani no yottade e dartoɓe laamade noga e nayom ɓe fu hono wote mabɓe waɗirta imma daraji ɗi min gondi wadde ko yata capanɗe joyon yettinoɓe kabaruji golloɓe juuɗame kani yaadle nokkuji ɗe min gollidan e faabotoɓe yalla golle o ana gasa fay goto ka hokkay min foye mbuɗu ka min gaɗan komin mbawi fo fa himɓe keɓa kabaruji e woteji hoorejo leydi
tambandenagu martinoɓe kabaru wattu woteji ɗi nokku martingol kabaru do woteji ɗi joyinama wattu joni ɗum hokki ko ɓuri yambiroje 1500 jamma wote o du omo hani gollidinde e ORTM.
Ɓe kolliti wiide wattu jono ko yata yimɓele 1330 manggal pat en kañi en gondi e sakede ley leydi ndi fo e manggal muɗum fa ƴewto yala hon ɗiɗo woteji kani waɗirdu jam e deeƴen ɗiɗo kabaruji kanko hooreje ministre en ɓe kanko hokki ɗum wakkande mo yiduno e ministre kumiɗo kabaru ndenagu mumini sende bu
kambar woteji le leydi malindi nokku 2023 joinama ɗum feccama hakkunde centreuji 1012 wotoɓe ana ɓuri millioji jetto keƴaɓe laamu kolliti wiide dabareji ɓamama kambar ndenagu woteji ɗi nde leydi ndi fo Soumaylou Boubey Maiga yo premier ministre leydi malindi keɗena moon
min ɓami dabareji fami darano diɗallaji mbawɗi heɓede ko woni yeeso meɗen ana huɗɓini le o wattu pati bonandaji gaɗa nenno ana hani dabareji ɓame banggal muɗum dabareji ɗi fu min ɓami fa ndenagu heɓe no kabaru mum laatori fu
ko sendi leyɗe goɗɗe arepor leydi malindi kay uddatake kambar woteji ɗi yo ɗum holliti wiide gollowo arepor goto ko wonani kerol leyɗe meɗen golloɓe gendarmerie kolliti wiide ɓe keɓay battaki furdu majjum
hollitinde wiide fedde nde ɓe noddirta fink pis wonde ley leydi meɗen ndi ndeɗo fedde nde ɓe noddirta fin pis ɓe mbi hi wattu joni o jam e deeƴere ana wawi wartude ley leydi ndi jaati woteji ɗon ko jama o hollile hen koodu ɓe mbi ɓe miilay ɗum yalta caggal koɓe jiide yimɓele hono hanɓe wattinede ɓe ɓe jokki ɗum en ley réseau ngaji ɗi wakkati nde gaɗa no tenugol muɗum yimɓe komi noddirta ɗo campagne keɗen mo kanko noddirteɗo Abdoul Kola Bokoumo le ndeɗo fedde o woni komo sifi do hen to foccitago Ousmane Niali Boly
ɗi golleji komin gaɗirta ɗi fa kaldidal waɗa hakkude sahi leydi ndi min daara min gollide mabbe yalla be darno pati basiji ngada tiagal wotiji di mede mile do di golleji di min gondi wadde le nukuje de edum wawi wadde faadi basiji mbasa wadde sabi sini andari sabi himbe be pamay dum worri dum wadde rafi diural an wada hakkunde mubbe nenno min gadan ko min baye fu min kolitan himbe mali pama fa gasa pati basi wada hakkunde mubbe yakil amme mede mile latto ko min jidi dum golleji di min gatta di jabu lobbo hebete le nukuje de mede gondi wadde ko min baye fu ko min gondi wadde dum mede mile wotiji di gadde le jam e dejere en kebandu ko jidden tiagal
Studio Tamani, yo faba laamu leede Suède, Danemark, Suisse e fedde leede Europe.
Sekre wotto nangiri en juude do ngarten kaddude kabaruji meden di du bete hande ka fande kedde hedade hon andirdo no do e seeda yotere meden de an wodi wassalam